Kaoma Swag Leaders alongside Job Commander,
hey, Profa Boy.
Akuna. Let me get in. Lunalulezi kwa mahaidi piluweze discovery kaluloze kukiti. Aota ustai kama bruto kutaka bruto katue tutatuto. Lunababa mune rufelize likolo kona mbo na kulilwa tundani sabupilo. Ni mwandana kwa haiti niriri mkono mwa famili ya luna kilu na misumo. Choleze ni bulela fao lipete kakuli falasti kumasulu kupukute. Neke ukatundana kushwa kunipunya kakuli upilo waka na nyawa kukunya toni. Say for good one, he's so good. 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 He's so good.
He's so good.
He's so good. He's so good. He's so good. We go hard on this one.
Let
me mix it. High voltage. Bona na bona. Dingela soldiers. We got you niggas.
Kajantarika kubati zaza kau kajantarika. Huka lubana. Auzibi. Koni pepezi. Ape auzibi. Nikoni ule zikubati zaza kau. Kona kulubana.
Utonga kulidoni ubuhari akiku ikuta uvuze neke njambi kwali. Kikoni lovezi kuzua kwa mavita kutapa kulovala kucha ni masikita. Kikoni punyize ni kwale kwa lukulu vani pangile ni zamaya ni sina ni pilu. Kuli utofita kusaka situlo kikupangali palo za kule kisalitalo. Usikari mandina na kusavisa na kona kukushimba wa mutumbi kule kisa.
Kaoma Swag Leaders, and he say for Kuchualo, he's a boy with Didon, Razdi Razdon, Top Commander, I see ya, Hot Mixi, booming, booming. Hey, yo managers, one city city, Kaoma Gudu City, hey, yo honorable Watsonya Uma, na imposha, King Sepo Vale. Wani Ema, watu wa uto, Mr. Tekshu wa nyamba, vaemeli wa Kaoma. Hey, Mani Muyunda, Airport Compound, Mr. Said, Raiji Raijizo. Hey, Mani Nkidoma bro, I got you, Rock Boom. Eyo Mr. Milimo, General Dealings, I see ya. Hey yo Mr. Ken Dola from Tiwambunga, na mi wona. High voltage the Viper. Hey yo crew ya manjomba, na mposha. Wa muzeti ya po, yeah. JP Zo. Ni mafans ka ufera na mi wona. Mani yange na kuwona, my wona ka. Luna lwa tuntunya, luna neke mukalo eza kulimwendi, mululi kelike zilo. Luwena la fila wanana soko no. Kulu fitile, I'm going to fit a fatten. Yes, I.
Downloaded from westsidemusicblog.net.